namwandu neva mulekwa okulike mundu seru watu keze za tutaza zeze za tumunyemi wabo kwenna zeze za tukoba mubyalo byaffe sabone tubona bona kyoto labanga kale kwe bamyoyo mibiro watu jeza ke batulanga baganda bange batulanga Museveni kwe bayita omubi songa ye kyanonye kitukuli dembe dembe lye deri emirembe gyaffe eribadde lifuma obufuma bulijjo wamma neetegereza mukama gyali ani oyo eyali amanyi nti alifuna eddembe gwe nawo ninaku mukulike gye mwayita ssebo mwami Museveni gwe weebali wafuma mukulike gye mwayita ssebo okuba eyabakubanga omusana ogwo gwayokya ssebo enjala eyabalumanga mukulike gye mwakoma ssebo ani yali amanyi nti alifuna essanyu ani yali amanyi nti aliwona ennaku taliwona ennaku lodi buloka ne zigwa ku kkubo ani yali amanyi nti aliwona ssebo omuntu n'awona okutya gwe mu nju ye omuntu n'atya okutya gwe mu kkubo mukulike gye mwayita ssebo enjala eyabalumanga omusana ogwo gwayokya ssebo ibe baba abazira baffe abalwanyi abazira abaganda bange ibe abaluwangula olutalo twayisibwa bubi eyalina amaka ne bagakulesa baganda bange emundu zaseka ewaffe mu byalo ne ziryoka zitunye emiwabo fwenna owesingo bulemezi gye yaggukiranga webulemezi esingo gye yaddukiranga ne zituttiraggwa abantu baffe ne tubonaabona kyotulabanga wabanga oli awo ne zivuga ssebo ate awo n'ovaawo abamu gw'obwana gwe babusula omukazi ayagalwa bambi twabasula ne tubonaabona kyotulabanga abaali embuta abo baalaba ennaku talina kyalya mukazi wattu gwe naabonaabona kyotulabanga olubuto lw'akabi baganda bange muli gwe munnaku gwe mudduka ate lwe olwagala kulya emmere ffe twagikimako emmere asatuddu ng'onookola ki omugagga omwavu twafaanagana omusanze weemugwa ate eddala obukunya ne tubonaabona kyotulabanga enkuba eyo neekubaffe abali obukunya ffe twalaba ennaku mukuliko olutalo bassebo mukulika egye mwakuma olaba mukulika amakubo bassebo mwami Museveni gwe weebali wafuba ani yali amanyi nti aliwo nennaku ani yali amanyi nti alifuna essanyu lodi buloka ne zigwa ku kkubo omuntu n'awona okutya gwe mu kkubo omuntu n'awona okutya gwe mu nju ye omuntu n'awona okutya gwe mu nsi ye mukulika olutalo bassebo mukulika egye mwakoma ssebo enjala eyabalumanga omusana ogwo gwayokya ssebo mukulika olutalo bassebo salimu sale wadumira baba mukulika olutalo bassebo bambi n'abalwanyi baffe bebo bamutawangulwa baba bebo abaluwangula olutalo twayisibwa bubi zino emundu zatukola bubi baganda bange Sitani ya wamulie pino kuno wa hei waba na alio katwe chika mnyoyo jafwe mulababa ngeje tatu kiranga abamu batuko vanga yo mtie wa mwe mwayo nona yobi ayo kirwanga chivecha kuiga eribu jomu mulabanga alimu na kumotu kirire kubanga mwatu toma nyakwe na webudiva banji bali na kwebintu vyawe kakano kwebabu na buna banji bali nevi banja vyawe kakane mere bali angule banji bali novu gagabu awe kakano kwebeba chopoka ze mundu zankola buvi baganda bange mazima nze zampisa buvi ze zankola buvi baganda bange mundu zampisa buvi nalina omukazi nga mwagala okufanga waba wemba mazima zankola buvi twali twekukumya wazivu wezavuga buli omu yakwatalirye netumala emyaka ebiri tu nga tewali alabye ku munne tugenda okusisinkana yazaala wadda ew'omusajja omulala ekyo nno kyankola bubi baganda bange mazima kyampisa bubi.